Zupa D, Zupa D, Zupa D, Zupa D, Zupa D.
Tudo matiz. Ele do macari, culi gota iro, muna loli sema.
Tudo matiz.
Ele do macari, culi gota iro, muna loli sema.
Tudo matiz.
Ele do macari, culi gota iro. Una loli sema,
tunu makiri,
ili go makali, kuli kwa tailo, una loli cheza,
tunu makiri,
kadogo gadi,
cheza kama we tunu makiri,
ai tunu makiri,
ai
tunu makiri,
nadi smoka, nyosha mikono tunu makiri,
ai tunu makiri. Tundu makiri,
alamati on the way.
Tingisha kichwa tundu makiri.
Ai tundu makiri. Tundu makiri.
Anda profesa.
Shuka kama we tundu makiri.
Ai tundu makiri. Tundu makiri.
Majengo mapya, iboya, makambini, melelani, soge.
Tundu makiri.
Eti tazala, maporomoko, migombani, uwanjani.
Tundu makiri.
Mwaka kati, kilima ewa, chipaka, msongwa.
Tundu makiri. Tundu makiri.
Kaloleni, na konde, kismani, kote, tundu makiri.
Oh, 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 oh. Ndogo mdogo kama siala, simu inaita, napokea, imeseviwa, kugwa fela, Diamondi, anaongea, akisema, kwenye lebo minataka ni waweke, tunduma kidili nifana minijeke, mfanye fasa siyo mpaka nizeeke, ni wasai ni watoe kama mboso watoto wa mwaka, straka, so viba, ka, alumazi alisema mwaka, ta, watoto wa mwaka, straka.
Aiwe
so viba ka almasi alisema mwaka cha
Aiman Tunduma boda man Tunduma mapiano man Tunduma kid Lito man Aiwana man Aiwana man
Nimetoka saiti kufaiti Maswara ya mademu sitaki Bora mpige punye nipali Nijifanyie masaji lelaini Nimetoka saiti kufaiti Maswara ya mademu sitaki Bora mpige punye nipali Nijifanyie masaji lelaini Nimejifuza fight kwenye seasoni Wali nitembezea uo mtimbo Wamenivunja na makongolo
Jamani waiji sio wazuri
Nimejifunza fight kwenye seasoni Wali nitembezea uo mtimbo Wamenivunja na makongolo
Majengo sokoni Panda, Alafati, Nismoka, Nabadi
Tunduma kiri Tunduma kiri
Eti masega, Badi, Chaka, Moksi
Tunduma kiri Tunduma kiri
Eti Bisnaiza, Wanyonga, Kobe, Ote
Tunduma kiri
Joshi TCI, Doxi, Timbi Beki, Laka
Tunduma kiri
Oh, 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 oh Ndogo mdogo kama siala, simu inaita Napokea, imeseviwa Kugwa fela, Diamondi Anaongea, akisema Kwenye lebo minataka ni waweke Tunduma kidili nifana minijeke Mfanye fasa siyo mbaka nizeeke Ni wasai ni watoe kama konde Toto wa mwaka Straka So viba Ka alumasi alisema mwaka Ta Watoto wa mwaka Straka So viba Ka alumasi alisema mwaka Ta
Tunduma man
Oza man
Tunduma kama kutawzi